tirlim suri tirlim sur ya zam so son toin song ton tirpan won nam kwa keleri radio son toin kont vim trans world radio son wiligi diam ya kar samba sa wodo salmo na son yam lunda
Assalamu alaikum joram sinkele tondo ton machine damba jige yarba biga ales la nenni sina sosne yamba yakal sama salmo sawatgo na sosne yam dunda Moshan, ya tulilim sur, keligir wakati. Mamdung ame sosini yamba, nyowe namdawa a jermi kibare. Jermi shebra poga, shabili pila yopwe, verse nu, tita pila ta. Agomda ne maam la yamba, jusoba son tosle, nishal ba yelle. Ayelame, jusoba yelame, nersam basmaman delle nishala, apaongo, nyinga, anampama togo. Nersam basmaman winam, mparel mam, papa mam, andel nishala. Anampama to, anampama shibigre. Nye. Winam shabri gomna nemam la yamba. Nishar ndikrip tegre. Antegre nishala. Nishal loog dame. Nishal lebda pore. Wala nishal wati nyimame. Wala nishal wati yelata katoye. La winnam tarapanga, winnam songrame. Akinga tori yelea. Nyam san jaman pampon wala arjeka. Winnam twinkitame ya. Tipa wasa. La na yalame. Ananam shame. Nye. Ayaname, nere ning sundale da mam. Mbasa yele ni mam, anwende wati rasumbe kwa mnure, la wamda bishi, la tarafuandu wakatfa. Reli wendam, reli jisoba, boni ya jesi, boni ya jesi, gomene jesi, tere ya menga, wendam, nyam wendam ya anda, nyam wendam sumvwe ya jesi. Nyam wenam shuntar panga ya wenam ninga shonfar yamba. Nye. Wenam dawa jermi wenam yelam ya. Shondeng fom mawa shuna karok fom. Mame nyak fom mame ningu barka. La wenam karata. Titon ter nedye. Nye. Yashira wakat kire. Ton biligi mpase. Mam kaya ti amra tene roto ye. La tegra be men ti tegra be. Riki wenam ti pipi jiga. Ti yon dik wenam ning. Nishala. An ning nishala. Wenam jigi mpase. Nye. Ayename. Nyam san del nishala. Ingele remba ratimama wenam yekabe. Nyamsam lui. Inampama togo. Takin tori yelea. ninsaal sũura tara bog zulunsi wẽng bu to-toya yaa ãna n tõe n bãnge mam ya zu-soaba mam mi ninsaalgã tagsgo sẽn yaa bũmb ninga mam maanda ned kam fãa a wa sẽn zemse mam menga tʋʋma wẽnnaam datame yaa tɩ maam la yãmb yaa tɩ d bãng tɩ wẽnnaam me a tõndo yãmb arzɛka yãmb paango yãmb naam yãmb pãnga yãmb soolem wẽnnaam n mi yãmba yẽ mam datame n gomne yãmba sẽn yaa na namse wẽnnaam ning yãmba y naamã pʋga mam datame n gomne yãmba sẽn yaa arzɛgs rãmba wẽnnaam kõ yãmba y arzɛkã rɩk yã n tʋm ne wẽnnaam rɩk yã n tʋme rɩk yã n waoog wẽnnaam rɩk yã n pẽg wẽnnaam tɩ wẽnnaam ning y barka a yeelame ned sã n zãmb n paam arzɛka n paam paoongo paoongã na n saame zãmb roogo zãmb paoongo ka kaoosd ye zo rãmba wẽnnaam datame tɩ maam la yãmba tɩ d bãnge wẽnnaam n welge la d bãng wẽnnaam daab n welge la d bãnge dũni paoong yell n welge wẽnnaam n kõte wẽnnaam ning d barka wẽnnaam n kõte wẽnnaam t'a no tɩ reege wẽnnaam n kõte wẽnnaam t'a no tɩ paas wẽnnaam n kõte wẽnnaam t'a no tɩ boowe wẽnnaam da wa zermi yeelame yaa wẽnnaam n gomne n yel yaa mam mi ninsaala sũuri yẽ yiir sẽn sɛbra pʋga yeela beene yaa ninsaal sũura pʋga a tara bog zulumsi la bog gõdemse wẽnnaam mi yãmba m zo rãmba pagba la ra pa nin-kẽemba kombãanego ad wẽnnaam me a yãmba wẽnnaam yam yãkre la wẽnnaam saagre la wẽnnaam bilgri la wõto tɩ bõe bãmb basa yãmba yẽ yãmb sã n bas wẽnnaam yãmb sã n zãag ne wẽnnaam yãmb sã n tɩɩ neba n bas wẽnnaam wẽnnaam na n lebsɩ la poore rɩk wẽnnaam sẽn ka saabo sẽn be yĩng la tẽnga a ning pipi zĩigẽ n bood bãmba tɩ bãmb wasõng yãmba yẽ wẽnnaam yeelame yaa mam yãa yembr zaame la dũna la wakat sẽn kasate yaa sɩda dũni paoong yaa noogo rũni ligd yaa noogo dũni arzɛk yaa noogo nebda bãng yãmba yãmb sẽn pɩʋgo yaa yãmb yʋʋrdã yi yãmb sẽn pɩʋgo yaa nebda bãng yãmba la arzɛgs rãmb kẽer n be tɩ b yʋʋr ka be ka kẽngr wẽnnaam soolem wã yaa bõe yĩnga a b ka me a zeezi ye wẽnnaam neb n be n yaa arzɛgs rãmba wẽnnaam soolmã pʋga b na n deega bark ning b sẽn bas dũni zukã wã na n kẽnga arzẽn n gũba a b tʋʋm sõme wã yĩnga yẽ a b sõnga yemse a b me a wẽn-doto a b sõnga kiibse a b ra a mobil sẽn kõ pastra dãmba tɩ mõon koɛɛga a b sõnga ekol biblik rãmba arzɛk-kõng yaa wẽnnaam dẽndag arzɛk-kõng yaa bark rẽndag arzɛk-kõng wa zãmb ka be ye tũy wẽnnaam yaa bawe wẽnnaam yaa sake wẽnnaam yaa tɩ zãmba ka be ye m zoag gũus ne fo kẽnda fo paoongã wẽnnaam yeelame yaa tags n gese fo ka zãmbe tags n gese fo pa ku tags n gese fo pa zu tags n gese welgr ka be tags n gese bũmb ka be sẽn yaa wẽnga arzɛka pʋga njoramba ngwenam dawa jermi yela woto gunshia ngwenam miyam tagaso lay tuma ngwenam miyam tuma ngwenam miyam kina ngwenam miyam gansiga raware linediye ngwenam shabri yela tunya Raware ni shala vi masin yita nyo bokadon waye. Rele wenam pipia. Iyo gondel ni shala. Nye. Ni shala beme yisongre. Bamre la wenam. Tinebe ya gondel edeba. We. Wenam sebra pawaton yatame. Nebembe. Rimda mjindi. Onwukum menga. Ti wenam kitip kewego. Onwobi yamdo. Nak ponna wan kine, nak wisan kine, nak panya wan kine, nak namsan kine, nak bonye san kine, nak we nisan kine, nak we bonye san kine, wen naman toy. Wen naman toy. Wen nam dawa jermi, wen nam gwamane yala ya, har sun dengo ma pore, huma sananka rogvo, sananka yidinijugu, mame nyakfo jermi. Tufi imam tuntumda. Mjoramba. Shin kelegar maam. Kelegar vim. Shore wala kilidim shore. Bangiti yam sunanka yi dunia. Winam data yamba. Nye. Yamram sumpa mjino oti winam. Ningi bobele. Ni arjaka. Bangiti winam dengi nyakilame. Ni arjaka. Yam sayabram mesin katuin pamandia. Bangeya tu wenam karati jan wenam ye kolere wenam la wenam na kolaya ba wenam la wenam na ningi barka we kurung la wenam na pak nkoya kosi la wenam na koyamba ba wela inanya wenam datam ti wenam borma joramba at kirilem shore ya woto kirilem shore wenam datame ti yineba Jenan chaque antouina makat sankasati. Rawa jasinedie. Rawa jasinedie. Touinwenam. Le touinam. Le bonwenam. Le chakwenam. Touinam ningi barka. Mjoramba. Kwaera wenam dawa jermi sendata. Tinyam la mam chakaya. Ya tiliyunwenam jotaba. Yati bang tuwena mye yamba. Yati bang tuwena mnana yamba. Yati bang ya. Wena mchati ngeesi na yamba. Ndati ya. Tilebe wena mkamba. Runa ya. Wena mdaba ya. Yati wena mshong ya. Tiye wena mneba. Pusisha kramba. Wena kodi indare. Ajejima asa mnyinga. Amen.
Nyam kelega tirlem so sin yazam so ninga sin wilgid nyam vim koyera nyam santa sokre gosi ton a Transworld Radio 06 boîte postale Kusayibu la pauvre la piste en la yembe Abidjan 06 Côte d'Ivoire mona ni nyam baraka nyam sin kelega wana kondindare